nder galle ñame studio kalangu yande joyi no wittori min tawi sappo e joyi nani habaruji e fulfulde kono jam woni e moɗon habaruji men sembe mo hannde no ndaara hawrinde leyɗe jaadiyankoje gonɗe bangue hirnange afrique etende cdao kañe leyɗe jaadiyankoje gonɗe hakkudere afrique waɗi to e nder lome togo waɗi timmi aadiji kewɗi adama noon ni fawar joni ndiyam toɓo toɓolan ɗan e ilan ɗan endano ɗan waɗa bonandaji to enda nder région mo agadés endanan ko ɗum laati fawar jo studio kalango yewtere mo hande no ndaara filla sukaɓe weelaɓe nder leydi dogan ducci ɗum fuɗɗe no yaara caggal caggal en paman ko waɗi ɗum ɗum wonno sembe habaruji meɗen hande sumana amadou wonko janggata habaruji ɗi kodi jañalli e moɗon nanni fawar joni ele habaruji ɗi endan en puɗɗiran goo fogina andinore nde ɗo ko darto filla radio ji e télévision ji ɗum ndu konnan labari e Niger 24 canal 3 e fande ndu konnan hokkoɓe habaruji ko wurto jeɗɗiɗo jeɗɗiɗo piyeteɗi ɗum won mbideteɗi Patriote 15 ela griffe fande no heddi ngala no golla no omba caggal wiyama ndu konnan ni ɓe joɓɓay hono itta koɓe hani ɓe itta ɗum endam ɗum waddi ko farjo syndicaji kañum e golloɓe har filla ko darto ko habaruji himɓe hewɓe funɗon ɓe ƴami yaade e fedde hawjinde filla ko darto koko habaruji e leydi men Niger CSC heɓa ko waɗdo filla fabamuya ɓe keɓɓe mabɓintan e golle mabɓe ɗum waddi ko CSC du konnan jaabeke ɓe mbi kamɓe gollal mabɓe yaadata e dow filla ko darto janggal gollal waɗoɓe ittugol itte kañum e janggal kandu sarusi mum feere noon golle mabɓe feere noon endan nden e golle koɓe ƴewta woni kamɓe cuuɗi hokkol habaruji ɗi endan yalla hokkol habaruji ɗon no waɗno hanire no woɗiri e fahande habaruji gon no hokke tawi hokkama eko hana tawe hokkama ɗum woni gollal mabɓe nden e gollal filla ittugol itte ƴewattaɓe fay seeɗa nonne habaruji ɗi yerno mbirmi on nino tawadu kondan hara ko darto hono himɓe hettintoɓe studio kala ngu to endan ley leydi dogan ducci hitande mum ɓerni endan ko studio kala no gollito enda e radio dallol FM ɗum ndu waddi ko fande himɓe mumɓe ne hettinoto endan ɓe nani dakam majjum sanne sekirtino nanon ko goɗɗo mabɓe haalni bande min Abdoul Aziz Danyuma.
To emi hettino radio kalangu en famin manen nder fulfulde minen emi nana belɗum ɗum ko anana yiɗa nana ɗum nder radio onen amma wakkati mo gimmi takkon ɗum e hani gaɗa julɗe azhar onen deba ani men nana belɗum ga ɗum ko a anda fu yiɗa nana ɗum a anda gonga majjum kanjum ɗum welami ɗo deba on e hani ɓeydon haalaji fulɓe wano ɗum ko gimmi takkon haalaji beri beri en amma himɓe ladde fuu nanana ɗum welaɓe kore
non wontiri fawar joni ndu konnan toyte iftik kam wono lekkol to himɓe janggoto gam batte laato hono hokkoɓe habaruji ton ndu konɗan ni sappo e jeego yadde sappo e jeenayi lewru juin ndu enen wonno koɓe mburtini himɓe mabɓe laatiɓe filake gayni jande mum heeɓi ɗereji muɗum en ɓe gonan hemere capanɗe joyi en jeetato tefuɓe hitande hikka nde enda e dow laabi fuu ko darto filla kokkol habaruji ɗum wonno ko ƴeewoɓe teɓe jiriɓe ƴeewani ɓe ñala ɗeɗo ɗum waddi ko fawari joni ndu konɗan ni docteur kawjiɗo filla ko darto jande lekkol on endan o haali o holli o wi kulle kewɗen ɗon ndu konɗan ni hono ko himɓe gala gattani sembe kawon har filla ko darto habaruji piyeteɗi mbindeteɗi enda sembe nonnon Garba Idrissa Touré
au niveau licence
janguɓe timmimɓe jande licence e jandeji potorɗi ɓen fuu keɓi ɗereji mumen nder mabɓe wala mo heɓa sappo dow laso na ko ɓuri ɗum janguɓe ekkiti golle kokkol habaru télé e laso ɗiɗo e jeegom timmimɓe jande ekkitaki golle moɓol are habaruji ɓendu e laso ɗiɗo e jeetato hikka miɗen godi jangoɓe ekkito bindol ɗerol habaru joyo nder mabɓe waɗan waɗanɓe passé jande ekkito bindol ɗerol habaru no tiiɗi sanne ɗum ndu waɗi ko ana neɗɗo fuu susata natude jande ɗi
hawrinde leyɗe jaadiyankoje hooreɓe muɗum e hooreɓe gouvernement jeyaɗe yannage afrique hawtade e hawrinde fawar jondu konɗani leyɗe jaadiyankoje gonɗe hakkudere afrique waɗi to enɗan capantati lewru jeedu ɗumnaɗe sappo e jeetati lome gallude lamor leydi togo nokku to ɓe kaali haalaji kewɗi sanne ko darto filla gurna leyɗe enɗa ɓe mburtini haalaji ɗi konɗan ɓe andini himɓe tarnano fuude ahamed hawri kabaruji ɗi enɗa ali ñalli bandimi kandu wurtinɗe e fulfulte
ardiɓe leyɗe hirnange e cakaji afrique gadi aadi nango noddirɗe du laabi cembinɗinol domol leyɗe ɗe du filla tabbintinol hakkillo fukkingo filla ekkintinol domoɓe majje filla jinganade hakke ɓiɓɓe adama e filla waddande ɓe bonondaji kewti tawaɓe nder leyɗe ɗe balla hano no bureau seedeyawo fedde leyɗe hirnange afrique kawtuɗe luumo wi'iri ɗum nder ɗerolmum aadi adaɗo gon du woni singude laabi hawju are leydi e sigilaji mum nder cakantaraje ɗe bomɓe goni no jiilo misali singude sigila no waɗe ko sukaɓe ummatore nokkuje ɗe keɓi ko gaɗa gam ɓeydude leydi ɗerol hawrine pelle leyɗe hirnange e cakaji afrique wi'i ko ardiɓe ɓe gaɗi aadi singude fedde ministriɓe hawjo tone ƴewtino hitane warde hitane nafakkaji e saɗormaji laabi cingaɗi ɗi ardiɗo fedde CDAO e ardiɗo bureau kawjiɗo golle fedde CEA kalfina ardangal majjum ardiɓe leyɗe hirnange e cakaji afrique e gomnatiji mum'en gaɗi anniya hawrude duuɓi ɗiɗi warde duuɓi ɗiɗi fuu gam ƴewtinade ko waɗa e ko jacci nder ko hawrine lomede adani himɓe leyɗe ɗe
e noon ni fane wakkati hawrinde timmannoɓe koƴi mohammed bouhari hoorejo leydi nigéria laato hoorejo sede yaw ɗum won hawrinde leyɗe jaadiyankoje ɗe hirnange afrique ɗen endam ndenene kadi o yahayna on lomtoy hono mbiyeteɗo foro ñasimbe laato kawonno hoorejo e kamwonno hoorejo nokku endam waɗi ko watto hono lebbi sappo enayi kankoɗum woni hoorejo leydi togo noon ni fawaare jondu konɗa e dow ko darto habaruji ɗi no tawa hono fa hannden soogeji leydi canada kayen du konɗa jaha naato e soogeji paabotoɗi mbiyeteɓe casque blé ton endan e nder leydi mali to wiyete minisement ɗum du konɗa batte waɗa keñan to enda gawo nder wuuro ngo enda ngam batte hollude ke ottawan kam woni hono leydi canada ndi aadake hokka himɓe muɗum jaha AFP wurtin habaru on endam ɗum du konɗa wonan eɗo ko watto himɓe hono kemen ɗiɗo capanɗe joyon kamwon koɓe nelloto e hélicoptére uji jeegon gam batte wallude fedde o ni wonde to wiyeten ministement daranine gam batte jam e sewo jooɗo e leydi ndi enda ɓe mballita ɗum enen andu konɗa leydi canada waɗi duuɓi e duuɓi wala no nelde soogeji muɗum yaade hono ni e bandum jomon koɓe puɗɗiti ɗum caggal majjunde AFP waddi kasen habaru goɗɗo du ko darto filla soogeji leydi mali nayyi woni ko maayi hono himɓe bomɓe du konɗa jerto woni ko wara ɗum ɗo waɗan e wakkati fottere nde wanno e leydi mali to enɗa hakkunde muɗum caggal soogeji jaanoɗi hono domoyde hono cuɓaki ko watto enɗa leydi mali on allah ƴaɓɓingal ngal enɗa e ko yowi dow muɗum ɗum du konɗa ƴoyna habaru ƴoyna eto soogeji kañum e laamu leydi ndi fawaare joni noon kettinini studio kala ngu no tawa du konɗa habaruji ɗini e fulfulde enen garta e dow filla ko darto hono battu ko waɗa hannde ɗo enɗa na mbiye nder leydi benin kandu konɗa capanɗe joyi e jeetaɓu ni enɗa ko kewti koye muɗum en ɓe gaɗi fijo majjum ilu leydi ndi weno dawume fa warti wiyede benin tawaɓe leydi niger ɗo enɗa ɓiɓɓe leydi benin waɗa ujunaji hembre ndenne kamɓe ɗo ɓe gaɗi fijo gon enɗa ɓe joddake ɓiɓɓe leydi niger duddo jam e seyo yerno hoorejo hawrude maɓɓe wi mbiyeteɗo mohammed nu nani ko haalani bandimi muttari mouhammadou subaka
nder etol amin ngol min ganno nder niger ɓiɓɓe leydi bene ujunaji hemre tawa nder mum miɗen ɗo gaɗa limore heyre famin keɓa dimma himɓe ɓen fuu gam ɓiɓɓe bene hewɓe kooti nder ñamey seni limama ɓiɓɓe leydi bene ko tawa nder mum eɓe gaɗa ujunaji noga yaade capanɗe tato gollido caka leydi ɗiɗi ɗen do no wooɗi ballaga amin kamin gon miɗen gadda kawoni ndenago heɓe hakkunde leydi bene e niger woɗi du min latake gotel gam allah hawtimin keerol gotongol ɓiɓɓe leydi bene ngala fuu ley torram se saɗorma heɓama du hooreɓe tawaɓe ɓen no moƴƴinan ɗum
tout probléme qui intervient
noon ni toɓo ko no waɗa hitande hikka toɓo toɓolanɗan enɗa e ilan ilan ɗan ɗon no waɗa bonandaji nokkuji kewɗe e nder wuuro agadez honde en daari du kamwono goro etengol telwa latingol ni ndiyan toɓi ñalaɗe ñande altinere hecciken nde waɗi hono toɓo toɓolanɗan e ila ilagol ngol enɗa ili fa heewi waɗi bonandaji ton enɗa agadez ɗum waɗi ko gouverneur région enɗamo agadez sadou soleke yeehi ndaaroye nokku no wontiri o haalani moussa mamman bandimin ɗumon ko yi ɗum hani waɗede
nous avons visité premièrement le quartier
arande fuu min jahana le banguere jeune de cadre to saru siji gomnanti kewɗi ngala no golla allah e paddorgol ndiyam ɗam iɗan tawa du do laabi yaade ley saru siji ɗin mossolo majju ndu wonina ko nokkure nden wasa ndiyam ɗam witto fa saru siji ɗin keɓa puɗɗa golle nokkure ɗiɗo ɓere nde min daaroy nden woni telewa ɗon do ndiyam ɗam jurdiri e sembe keega golleji fuu gaɗanoɗi ili duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗam bonni ɗum komin garta min kalani campagne gannoɗo golle ɗe hoƴƴi aadi e wadde laawol celirgol woɗi du o hoƴƴititto makkol laawol ngol to bonni ɗon fou
du teloi
agadato toni fa warje har filandiyel de waddi ko ndiyel jode ke fa kewi tiagal top topol ngadda enda dun du konna ko jojin dun woni hono nyibdiji ko wadano do inde sappo jertle december pato ngada to intal agades sokni nenne dun waddi ko fa warje jondu konna ni dun waddi denne kay dun lata ke ndiyan lata don no torre himbe wurugo enda yewterde fa ne bandima anise karim waddi edo filaka enda banda ban firte furfulde ketnenane
nyebdiji bijo 18 desambur dubu jinaji didi esapu ejegol mojino nder galu agadez nder ndungungu idum don wadana bipe uro sator masane no salifu manzo goto tawado nder fedde jinganore bipe lady weri
ya okini evakia deto bama diyele deno dari nukufu du labi hande lampa de ruji gatari du beddaji di dedun haki laki ichaman du himbe diyele dedu bononde tangun no gadana himbe ardipe hubere den nukani dara no wade ko de jewtini
kisi zola labi fo jama fa di nyibjiji njottine no wodiri Abdurrahman Turawa secrétaire agade sokini
miden tawa wakati fu der noddude campagne ji golludi ito golli haja mo inede hande misali no wodi gotolgo gol golle mu boday in kalani campagne odu warta mo inagul campagne ji kewdi min kalani
passé comme ça
kampani ji gamnodi nyebdiji di njottina kadi kala e hunde fu do mun fadde du idun hebane mosola himbe wura aga dezebe no tawa der kulal
nani on kampani mo ndiyan mo leydi men ni jebite CAN den sen noni wadi andonare wiide ke hon neddo fu yardi diyam mun tadja fa konter mun itta dem mun kemtade jobanno da amma jon okeme jeego dum warti ilung hande go lewru utto enda nundu konna hono ko laati hono ko laabi no kojjan e luddu na sappo e go yerno himbe jinganobe suudu baba hewbe haalir e do filla majjum Ousmane Dabadji goto e mabbe nan ko halne Habibou Garba
c'est pas le prix de l'eau qui a augmenté
cede diam e daka cede wartirde konter kam beida illa hitane duubi ujunaaji didi e sappo e jeegom law laamu leedu gol wota der ko andanu wala ko wattita fa diam a himbe jari na golliri dam cede mun ni wi'ete neddo yoba to neddo yobaydu tile e tadja dum gartirol goldu se neddo yobana dum dan neddo kan yebi cede deedu gartira kam jeegom Jirozein faya dolbel
mayne sorowa warde berne ngawre
kettine studio kalangu do radio modo
studio kalangu yadu leydi niger
nawon ter yewtal men pindol hande studio kalangu ndara filla sukabe welabe na raf ko torto ci kolu pamaroy der region mo na bien dulle departement mo dogan du ci region mo doso dun yari tiagal ele nyala dedo ele ko hisa yi'a dun du konda hada yewde hada no jokka bi'en hordor leydi enda kanon woni se en dari har sobbir leydi du ton kay du heddodi sedda sedda ga hitan jabbinde woda en dungu wonna himbe sanne kanon woni joni wakkar mo kalte dun wodda ma Koulibaly Aboubakar kanyon ko hawji do filo ko darto welo sukabe nyawobe enda latibe gomnati won hojabe nani ko halni bandimi Abdul Aziz Dayuma e dayo terbe
l'évolution de la situation de la monnaie
farfilla sukabe welabe jon on der loktoroje potorde de duucide dum deinake sengo hore huda don amma sobirde no kuje do gonkiriya su kokuta e makordi alle en dungura wane ngu woda en gun min kebi sukabe welabe dudde der loktoroje duucigom ko jeldon mabbe teddengudu no sigilaji tatino sigila arano on woni ko janal sukabe welabe dum tampinai didabe ngel sukabe welabe be dum satti e mun tabe ngel sukabe welabe latibe no gondi e sador maji gon wodi du kojanon mabbe teddengi godube sador maji ben der lokotoroje mawde tanno denne far sukabe welabe bedun tampinay ben do der lokotoroje fumi den godi no kuje tobe nyaminte min kebi wadde du der lokotoroje den nokku to sukabe welabe ben defante be nyamine sukabe welabe wondube sador maji ben do der lokotorore du ci monde den kambe kojante teddengi yadi sukabe be welabe tawabe der loktoroje potore wondube sador maji ben sador maji dimin gommin kaba lay ko janal sukabe welabe fedde leede duniya hawjinde nyamri wonno no wallami amma illu antode dubu jinaaji didi e sappo e jeddi fedde den faddi nyamduuji ne bel e chondile ko min ko jiranta sukabe welabe ben teddengi dum haday miden don ko janabe teddengi der loktoroje potorde de min nyammina be be kota
les enfants il mange sur place et il rentre
do do hokko habaru me fulful tili jomi accidan e mamma ada wadda habaru je hausan kora assalamu alaikum balati jamwali
batu joda kale masjidio kalam
gam martude kompa ko wadde den leydi niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi niger